buzwile kunini ukoduka usubuhile wenhliziyo ya usubonile tumuntu omthandayo thakathandi wena uthanda lomnye yamoshakala umuzibambela ngokwakho kwamela unikeza inkondi thuba iya koba injabulo ithola abalindile lweluzukatala yamoshakala umuzibambela ngokwakho kwamela unikeza inkondi thuba iya koba injabulo ithola abalindile Now it's time to feel it,
thank you.